nilikuwa nimejaa dhambi.
Suicidal.
Nilikuwa nimejaa na mawazo ya kujinyonga.
I saw no way out in my life.
Na nikaona sikuwa naona njia yoyote ya kutokea maishani mwangu.
So I had a plan.
Kwa nikawa nimeenda mpango fulani.
A plan to kill myself.
Nikawa na mpango wa kujiua.
But my mother, she was a Christian.
Lakini mama yangu alikuwa ni Mkristo.
So I said, God, if you're real, show me.
Nikasema Mungu kama wewe kweli upo, jifunue na ujionyeshe kwangu.
And he did, he showed me he was real.
Na kweli Mungu akajifunua kwangu, akajionyesha kwamba yeye alikuwa ni Mungu wa kweli.
And soon after that he filled me with his Holy Spirit.
Baada hapo baada ya kumpokea tu, akanijaza Roho Mtakatifu.
Oh, I loved Jesus.
Kaanza kumpenda Yesu sana.
Praying in tongues and looking to him all day long.
Kaanza kunena kwa lugha ya Roho Mtakatifu. Nikampenda Mungu wangu.
But then I got involved in a church.
Lakini sasa nikaanza nikajiunga na kanisa fulani.
And I saw how other people served God.
Na nikaona watu wengine wakimtumikia Mungu.
So I wanted to be pleasing to the Lord.
Na mimi kweli nilitaka nimpendeze Mungu.
Nobody really taught me I was pleasing.
Na hakuna mtu yeyote ambaye alinifundisha kwamba hata mimi nilikuwa ninampendeza Mungu.
Because of his righteousness.
Come on.
Kwa ajili ya haki yake.
There was nothing I could do to please him.
Na hapakuwa na jinsi nyingine yote ambayo ningeweza nikafanya kibinadamu kumpendeza Mungu.
He was pleased with me.
Lakini bado kwa hali ile ile Mungu bado alikuwa anapendezwa na mimi.
But everyone was working.
Lakini kila mmoja alikuwa akifanya kazi.
So I looked at my natural ability.
Kwa hiyo nikajiangalia zile nguvu zangu za kimwili.
What can I do to please God?
Nikasema nifanye nini nimpendeze Mungu.
And I started to do those things.
Na nikaanza kufanya mambo kadha wa kadha.
And soon I wasn't sensing God's spirit anymore.
Na baada nilipoanza kufanya mambo ya kibinadamu ili nimpendeze Mungu, nikaanza kupungukiwa na ile na ule uwepo wa Roho Mtakatifu.
I knew something was wrong.
Nikajua kuna mahali ambapo nilienda kinyume.
And I cried out to God.
Nikaanza kumlilia tena Mungu.
Oh Lord, revive me, Lord.
Nikasema Mungu niamshe, Mungu niamshe, Mungu niamshe.
Amen.
Nikasema siwezi kufanya hivi mimi mwenyewe.
I don't know how to do it.
Na sijui ni kwa jinsi gani nifanye hivyo.
You need to do it for me.
Nasema Mungu ufanye kwa ajili yangu.
Amen.
And every time I would open up my Bible.
Na kila wakati nikanafungua Biblia yangu.
To the point of frustration, the same scripture.
Nikafungua maandiko yale yale bado nikiwa tu nimekandamizwa na kubabaika.
Oh, you foolish Galatians.
Nikaje kukutana andiko nalosema, enyi wa Galatia wapumbavu.
Who has bewitched you?
Nani amewaloga?
That you should not obey the truth.
Hata msitii kweli.
Wherefore Jesus Christ was evidently crucified among you.
Ambaye Yesu Kristo waziwazi alisulubiwa mbele yenu.
This one thing I would ask.
Hili jambo moja ambalo ningeomba.
Did you receive the Spirit by hearing and faith? Or did you receive the Spirit by works of the law?
Je, umepokea Roho Mtakatifu kwa matendo ya sheria?
Or by hearing and faith?
Au kwa kusikia kujako kwa imani?
Are you so foolish, having begun in the spirit, you are now being made perfect in the flesh?
Na hivyo kasema tena, wewe mbalatia mpumbavu, mlianza kwa roho, sasa mnataka kumaliza katika mwili?
I didn't understand.
Na wala mimi sikuelewa kwa usahihi aliko hilo.
Nobody told me.
Na hakuna mtu aliyenifundisha kwa usahihi.
But this is what Dan is teaching you.
Lakini kitu kiche kile ndicho Daniel amekuwa kitufundisha sisi hapa.
Everything comes through the blood of Jesus.
Kila kitu kinatokea kwa njia ya damu ya Yesu.
Deliverance.
Ukufunguliwa.
Anointing.
Kupakwa mafuta.
Everything, spiritual or physical.
Kila kitu cha kiroho cha kimwili.
The church is in bondage.
Saa nyingine kanisa limeingia kwenye utumwa au kifungo.
Your people are in bondage.
Na watu wako saa nyingine wako kwenye utumwa fulani.
We've learned to live in our bondages.
Lazima tujifunze jinsi ya kuondoka kwenye utumwa au vifungo vyetu.
And when the Israelites were in bondage in Egypt,
wana wa Israeli walipokuwa kwenye utumwa kule Misri,
God heard their cries.
Mungu alisikia kilio chao.
And Moses went to Pharaoh.
Na Musa akaenda kwa Farao.
And he said, "Let my people go."
Na Mungu akamtumia Musa kuambia Farao, "Achia watu wangu waende."
3 days journey out into the wilderness.
Siku tatu jangwani wakitembea.
To worship the God of
Abraham. Kumwabudu Mungu wa Ibrahim.
Come back to the sacrifice. To worship God, it's the sacrifice.
Rudini kwa Bwana, tumwabudu Mungu na kumtolea dhabihu. Katika agano la kale.
They believed the sacrifice was for the coming Messiah.
Waliamini kwamba zile dhabihu ni Masiha ambaye alikuwa njiani kuja.
In the New Testament, we look back to the Messiah and what he did.
Na katika agano jipya, tunatazama Masiha kila alichotufanyia. Kuanzia mwanzo mpaka ufunuo.
It's all about the blood of Jesus.
Yote inahusu damu ya Yesu. Na katika kitabu cha Ufunuo anasema sisi kanisa tumekuwa ni kanisa vuguvugu.
Don't you know you're pitiful, poor and naked?
Yeah, haujui ya kwamba wewe ni maskini na uchi?
Adam was naked before God too when he sinned.
Hata Adam alipomkosea Mungu alionekana kuwa uchi mbele za Mungu.
Naked to the judgment of God.
Akawa ni mtu ambaye yuko uchi mbele ya hukumu ya Mungu.
Come back to the cross.
Njoo turudi tena msalabani.
Come back to the blood of Jesus.
Njoo tena kwenye damu ya Yesu. Ndiye na ujivike tena haki ya Mungu.
But what happened when Moses said that to Pharaoh?
Na Musa alipomwambia Farao.
Pharaoh said, make the taskmasters put more burden on the people.
Musa alipomwambia Farao, Farao akasema tuwaongezee utumwa zaidi.
Let them collect stubble for straw.
Na waache wawe katika hali ya utumwa zaidi.
Pastors, when you go back.
Wachungaji, naporudi makwenu.
And you understand this message.
Na kwamba mmeelewa ujumbe uko usahihi.
Satan will not easily let people go.
Shetani hata ruhusu watu waondoke utumwani kwa urahisi.
Things may be difficult for you.
Saa nyingine utapitia tena kwenye nyakati au mambo magumu.
But just like Jesus set his face like flint.
Lakini
Jesus set his face like flint
when he was
born. Lakini Yesu Kristo wakati anaelekea msalabani aliweka imani yake mbele.
Amina.
You set your face is like flint.
Na pia utasema imani yako ni mbele.
It's all about the blood.
Ni kuhusu damu.
Don't go to the left.
Wana kulia.
Follow Jesus.
Mfuate Yesu mbele.
And I want to repent right now.
Na tunapaswa kutubu hata sasa.
I want to repent for my country, America.
Hata mimi nataka nitubu kwa ajili ya nchi yangu ya Marekani.
We have sent out lies.
Tumefanya mambo ya uongo.
We are being judged in our country.
Na kule Marekani kwetu sasa Mungu anatuhukumu kwa matendo yetu.
We have turned away from the cross.
Na tumewacha msalaba tukageukia pembeni.
We have mixed in the things of the world with the cross.
Tumechukua msalaba tukauchanganya na mambo ya kidunia.
The Bible says in the latter days people will follow seducing spirits.
Biblia inasema siku za mwisho watu watazisikiliza roho zidanganyazo.
Doctrines of demons.
Na kuyasikiliza mafundisho ya mashetani.
You need to stay away from those things.
Lazima ukae mbali na mambo hayo.
Keep your faith in the cross.
Weka imani yako katika msalaba wa Yesu.
God will give you discernment.
Mungu atakupa roho ya kupambanua.
You know what's right and what's wrong.
Na utafahamu hili ni baya na hili ni jema.
It's all about the blood.
Yote inahusiana na damu ya Yesu.
And when Moses went up the mountain to get 10 commandments.
Na Musa alipoenda kwenye mlima kuchukua zile amri 10.
He left Aaron in charge.
Akamwachia Haruni na wana wa Israeli.
Aaron was the high priest.
Haruni alikuwa kuhani mkuu.
Aaron was the religious leader.
Na Haruni alikuwa ni kiongozi wa dini.
And the people cried, make us a god.
Na watu wakalia wakasema tupe Mungu, tufanyie Mungu.
And he gave in to the pressure of the people.
Na Haruni akashawishika, akaingia kwenye hali ya kusukumwa na watu.
And he took their gold.
Na akachukua dhahabu zao.
And he made a golden calf.
Na akafanya ndama wa dhahabu.
An idol that they knew in Egypt.
Na wakafanya ndama ya dhahabu kama ile walioijua kule Misri.
And he sacrificed to it.
Na akaidhabihu.
He said, "This is the Lord God who brought you out of Egypt."
Na akasema huyu sasa ndiye Mungu aliyewatoa utumwani Misri.
The right sacrifice, the wrong altar.
Dhabihu iliyo sahihi, madhabahu isiyo sahihi.
A mixture.
Ni mchanganyiko.
But Aaron was a high priest.
Lakini cha ajabu, Haruni alikuwa ni kuhani mkuu.
You are a pastor.
Ninyi ni wachungaji.
99% of the people are going to follow what you say.
Asilimia 99 ya watu wenu watafuata kile mtakachowaambia.
Aaron should not have given in to man.
Na Haruni hakupaswa kuwapa mambo ya kibinadamu.
Don't give in to the fear of man.
Wala usikamatwe kwa sababu ya hofu ya wanadamu.
Aaron should have ran to God.
Haruni alipaswa kumkimbilia Mungu.
Seek Jesus, he will help you.
Mtafute Yesu na atakusaidia.
Amen.
Keep your faith in the blood.
Na uweke imani yako katika damu yake.
And anything that you've learned from America.
Na kile kitu ambacho umejifunza kutokea Marekani.
That is not about the blood.
Ambacho hakihusiani na damu ya Yesu.
Tear down those altars.
Kipasue kitupe chini upasue hizo madhabahu. Uweke pembeni.
Repent before your people.
Na utubu mbele za watu wako.
Get your hands clean.
Na uifanye mikono yako kuwa misafi mbele za Bwana.
Come back to the blood sacrifice.
Na urudie kwenye dhabihu ya sadaka ya damu ya Yesu.
So I just want to encourage you na, because
nataka niwatie moyo tu kwa sababu ya leo.
We have determined not to know anything among you.
Na tumekusudia mioyoni mwetu kwamba tusijue neno lingine lolote miongoni mwenu.
Said Jesus Christ and him crucified.
Ila tu Yesu Kristo aliyesulubiwa.
Christ.
Kristo aliye nguvu ya Mungu.
We want you to have power.
Tunataka muwe na nguvu.
We want you to come back to the cross.
Nataka mrejee tena msalabani.
We are in the last days.
Sisi sasa hivi kanisa tuko kwenye siku za mwisho.
These are the last minutes.
Na hii siku sio siku za mwisho tu, bali tuko kwenye dakika ya mwisho.
This is the last call.
Na huu ni wito wa mwisho.
God is looking to and fro.
Mungu anatazama nyuma na mbele.
Throughout the whole earth.
Dunia nzima.
He's looking for someone that he can show himself strong to.
Anataka ampate mtu fulani ambaye atajifunua kwake kama Mungu mwenye nguvu.
Whose faith is in him.
Ambaye imani yake ameiweka kwake.
Turn your faith back to the blood of Jesus.
Sasa rudisha tena imani yako kwenye damu ya Yesu Kristo.
The blood of Jesus alone.
Na kwenye damu ya Yesu peke yake.
Amen.
Amen. Amen. Amen.